Kureetaha markiyo kulun weeldadeenga maamulka degmada Bardaale iyo madaxda dawladda hoose ayaa lagu magacaabay agaasimiyalka waxyaha faydoorka iyo dhululka iyo bulshada ka adeeganka walibana kulanka shirkada doomiyaya gudoomiyaha degmada Bardaale ahna doqa Bardaale inta kulanka uu sadareer iyo waliba lagu aamiyay lama qodobood oo shal ah qaado ka sabroogada dawladda hoose markii la gado dhululka si meelaysay loo qosara arimo muranka dhululka oo mararka qaar gacan ku hadla sawaasa iyo dadka gurishay hortiisa nadaafad darada la ka arag ganaax la kulmo doonaa xogeyaha dawladda hoose ee degmada Bardaale oo shacabka degmada la wadaagay go'aamada iyo xasaarinka uu soo sheegay in ay muhiim yahay in shacabka ay qaadan sabroogada dhululka ee dawladda hoose ee biyaasa iyo la shaqeeyo ka nadaafada iyo bilicda magaalada
ma inta amar shaqeeyay miiska koonay shaqadii dawladaha hoos in la bilaabo dhulbixintii inta ka magacaawnay faydhowro magacaawnay dhinaca nidaafada dhinaca dhulbixinta lijo awaamiira fudini dadyo magacaawnay ma inta reer Bardaale bulshada ku baaganay oo kasto la gado oo dawladdu magacaawnay laakiin la kale isu sabab loogu gooyay laakiin maalinta sabab loo aaminta in sabab loogu gooyay go'aanka bay oo sanad kusub lamada kun labaatan iyo shanta nin bilaawday geed gudoomiyaha degmada Maxamed Isaaq Aras amar kubi aan u dawladaha hoos wakiil ku ahaa ay bulshada reer Bardaale sheegay in dadka la shaqeeyay faydhoorkaas lanti bulshada hortiis nadaafad wasaq la kale waa in la ganaax oo kasta oo la gado dawladdu u baahayna lanti la kale wali sumustay sidoo leeyahay amarka maamulka degmada ku baahiyo.